teka ndiga kala ndi mazifusa ine kodi ambuye munadilenga kuti ndiza futike ine mwese mene ndayambira kuyena tunda opanda mazi koma sidi delangawa ndikuziwa mbuye mulirane.
Rimba tima mwana wanga samadele nkawa ine mlungu wako ndilinawe samadele nkawa kulikose upita ndilinawe kulikose uyendawe ndilinawe. Rimba tima mwana wanga samadele nkawa rimba tima mwana wanga samadele nkawa ine mlungu wako ndilinawe samadele nkawa kulikose upita ndilinawe kulikose uyendawe ndilinawe. Rimba tima mwana wanga samadele nkawa
sikulebela kwanga ine sikulepela kwa numbuye koma ndawi kubwela yimwe ine ndila simelo koma.
Rimba tima mwana wanga samadele nkawa ine mlungu wako ndilinawe samadele nkawa kulikose upita ndilinawe kulikose uyendawe ndilinawe. Rimba tima mwana wanga samadele nkawa
kuyete sandi kuyeseta kusaka saka maganyo ndikango imbe sandalama imango tela mavuto imango zifusa mafuso inala kwa chani ya mbuye potima uanu amati ndakusebulila gogoda chiricho senga titapempa mauanu ati muzapata.
Hey yeah 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 yeah. Rimba tima mwana wanga samadele nkawa ine mlungu wako ndilinawe samadele nkawa kulikose upita ndilinawe kulikose uyendawe ndilinawe. Rimba tima mwana wanga samadele nkawa hey, hey. Usadandaule kuti ujanji usadandaule kuti sulipa ntito mulungu akuona mulungu akuona mavuto wonse utusamua yeah yeah tango pimpila tango gwinisisa Yesu waku aza kuchosa mavuto wa Rimba tima mwana wanga yeah. Samadele nkawa
usamadele nkawa
ine mlungu wako ndilinawe
nawe
samadele nkawa kulikose upita ndilinawe kulikose uyendawe ndilinawe. Rimba tima mwana wanga samadele
www.amadzambiri.com.